na kuwa free. Place killer dream in account. Hakuna kitu impossible, no doubt. Tuna move pamoja na idha. Energy ko full kila base kwa mta.
Nayo nayo tukisonga.
Tuna leta change tukisonga pamoja. Tuna connect.
Nayo nayo tukisonga.
To stop, tupate tukisonga.
Nayo nayo tukisonga.
Kaunga na horio, miniko na storio. Nitoe kwa ngorio, tweze tanibandio. Ukileta mchangio, unajenga saidio. Miuta ni make phone, moje tanimalio. Inoa kwa mguu kwa matope sikuame. Kuruma kwa nguvu kule shuja ni chwapuame. Pamoja ni kutu na unguza ukame. Kilishe vipoa siyo puwa mini hame. Nipate mina dandia kwa mat na moshogia. Nijat na michoro za tatu. Nipate mina dandia kwa mat na moshogia. Nijat na michoro za tatu.
Tuna kuwa free. Place killer dream in account. Hakuna kitu impossible, no doubt. Tuna move pamoja na idha. Energy ko full kila base kwa mta.
Nayo nayo tukisonga.
Tuna leta change tukisonga pamoja. Tuna connect.
Nayo nayo tukisonga.
Hatu stop, tupate tukisonga.
Nayo nayo tukisonga.
Biggie biggie, heavy heavy. Unatakia nini story zetu, kafagie kwenyo. Biggie biggie, heavy heavy. Dance tell ni zaki kwetu. Nanafika di majuu. Nigitha ya my youth goza sana. Generation zi hakuna kitu aneza fanya. Songa kwanza kando wonyeshwe rada. Wakifunga mlango tunavuka na lada. Ya yeah. None of them bad like we. Original.
None of them compare.
None of them bad like we.
Bad girl is nothing compare.
Hapa tuna kuwa free. Place killer dream in account. Hakuna kitu impossible, no doubt. Tuna move pamoja na idha. Energy ko full kila base kwa mta.
Nayo nayo tukisonga.
Tuna leta change tukisonga pamoja. Tuna connect.
Nayo nayo tukisonga.
Hatu stop, tupate tukisonga.
Nayo nayo tukisonga.